Capanɗe jeetati e jeegom. Yeesu safaama.
Assalamu alaikum bandiraaɓe heeɗiɓe, amin calminoon e innde Allah joom jamo, jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa laawol peewal ngol lelni ngol, beele ina mbaawa dañjude e makko jam celluɗo haa abada. Amin mbelti no feewi e ko min mbaawi artude hannde jokkande on yewtere mon laawol peewal. Ɓooyi jooni ko ngonɗen e wittude linjiila ceniiɗo o, hono deftere wande daarol danndoowo joom baawɗe o, manam Yeesu Almasihu. En janngiino e wonde innde Yeesu firtata ko joomiraaɗo ko danndoowo. Almasihu e Kirist ko gootum, te firtata ko mo Allah suɓi. Helmere Almasihu nde ko barhutiyankoore, nde Kirist nde ko ɗemngal Gerek. Wadde noon ko Yeesu Almasihu o woni mo Allah suɓi, mbele ina danda bani Adamen e kalfaani Bakkar. Hono no mbirunɗen ɗum ni, ko ɓuri heewde bani Adamen keɓtinaani Yeesu e goonga. Ina waɗi winoɓe ko annabi, kono ɓeen ngannda ko Yeesu woni konngol gondunongol e Allah, gummingol dow asman, ardi e aduna he no neɗɗo ni. Woɗɓe kadi hono ardiiɓe yettinoɓe sadaka ɓe e hohoɓe leñol Yahudu'en ɓe, ina ngannoombo haa ɓurti, te ɓe mbattidiri ko warde Yeesu, ɓe peŋi ɗum e dow feŋirde. Ɗeen geɗe fof ko Allah fodno ɗumen, te Allah ina anduno ɗumen ko adi ɗum. Maayde Almasihu e dow feŋirde ina yerodirno e kabaru mo Allah habruno o, rewni ɗum e annabaaɓe mum o. En njii kadi e yewtere men ɓennunde no Allah wurtiniri Yeesu ñande ñalawma tatabiijo o. Gurtugol Yeesu woni finde Allah jaɓi ƴiiƴamɗam Yeesu rufiɗam ngam sottude bani Adamen e kalifaande Bakkat, wondude kulol maayde e kuugal jeyngol. Caggal nde Yeesu wurti, en njiino no o feññiniri e almuɓe makko ɓe. O holli ɗumen gaañanɗe makko celluɗe, ɗo soldateeɓe peŋno pontooje e juuɗe makko e koyɗe makko, eɗo wuttulo makko yuwaano ɗo. Te en janngino kadi no Yeesu ñaamdirno e maɓɓe ngam holludeɓe ina wuuri e goonga. Hono noon deftere linjiile nde ina haala no Yeesu feññinirno e almuɓe mum hakke balɗe capanɗe nayi, ina haalde e mumen ko fayti e laamu Allah. Nde ɗum ɓenni, o feññani ko ɓuri banndiraaɓe temedde njoyo laawol gootol. Hannde noon e ballal Allah, ma en janngu ko fayti e baawɗe ɗe Allah rokki joomiraaɗo Yeesu, te ma en njiino Yeesu waynondirno e almuɓe mum safa. Puɗɗortoɗen jangde men hannde koye siimoore sakkitiinde e linjiila maccande. Bindi ɗi mbi: almuɓe sappo e goo ɓe njehi Galile to haayre nde Yeesu wino ɗumen nde. Ndeen ɓe njiimo, ɓe cujjinimbo, kono huunde e maɓɓe ina sikkitino. O ɓatti, o wi'i ɓe, mi rokkaama kala baawɗe dow asmaan e dow leydi. Ndeen noon caroɗe e aduna hee, mbatton leƴƴi ɗi fof no potiri almuɓɓam, mbaptiseeɓe e dow innde Baaba o, ɓiɗɗo o e Ruuhu ceniiɗo o, te njanngineeɓe rewde ko njamirmi on ko fof, kadi ngannde mboɗo wondi e mon ñannde fof haa aduna gasa. Mbele on nani ko Yeesu wino almuɓe mum ko? O wi'i ɓe, mi rokkaama kala baawɗe dow asmaan e dow leydi. Ndeen noon caroɗe e aduna hee, mbatton leƴƴi ɗi fof no potiri almuɓɓam. Holi ko waɗi Yeesu wiide rokkaama kala baawɗe dow asaman e dow leydi? Almasihu ceniiɗo o ummiima dow asaman, ari e aduna wuurde nguurdam neɗɗo. O jaribaama no Adama ni, kono o bakkudinaani. O wonno ko timmuɗo ceniiɗo, no Allah timmiri seniini. Ko ɗum waɗi mbo waawde rufde ƴiiƴam ngam sadak bakkutuuji men. O jaɓi maayde hersiniinde e dow feŋirde nde, te o timmini gollal Allah halfinnooma ngal. O teddiniri Baaba o ɗooftaare makko. Ko ɗum waɗi Allah hersaani innirde mo ɓiyum. Hono noon nde Yeesu rokkiri wonki mum no sadaka momtoowo bakkutuuji ni, Allah wurtiniimo, waɗimo joomiraaɗo huunde kala, rokkimo baawɗe kala dow asamaan e dow leydi. Jooni noon mbitten e daarol gongol yeeso men ngol. En njiino no Yeesu feññanirno almuɓe mum hakke balɗe capanɗe nayi, caggal nde wurti. Jooni noon ma en janngu no waynondiri e almuɓe makko o safa. bindi ɗi mbi nde Yesu wondi almuɓe mum ɓe yamri ɗumen woto goɗɗo Yerusalem, kono yo pat fodore baaba o nde o wiɓe nani e hunuko makko nde. Yaya baptisanno ko e ndiyam, kono e nder balɗe dabbe ma on baptise e ruhu ceniɗo o. Mbele on nani ko Yesu haali ko. En jangin e linjil Yuhanna he no o fodirno almuɓe makko, o wi ɗumen caggal nde o maayi o wurti haa o safa, ma o neldu ɗumen ballo manam ruhu ceniɗo o, mbela ina hoɗa e ɓerɗe maɓɓe, hesɗitinaɓe, sennaɓe, rokkaɓe doole, laɓɓinanaɓe e kala ko fayti e laawol goonga ngol. Te joni en nani no yamrir almuɓe makko yo pat garal ruhu ceniɗo o. E jangde men arore so Allah jaɓi, ma en jin ruhu o jipporino heewi ɓerɗe almuɓe ɓe no Yesu fodirno ɗum ni. Kono joni noon jokken e bindi ɗi. Ɗi mbi e on saha tawi almuɓe ɓe ina ndenti namni mo mbi, jomiraɗo, mbele koye o saha darnitta laamu Israyil ngu? O jaabi ɓo wi, wona onon poti andude jamanuji e sahaji ɗi baabu o taƴiri bawɗi mum ɗi. Kono so ruhu ceniɗo o ari e jippade e mon, ma on keɓ bawɗe, te ma on gon seedeji am to Yerusalem e nder diwan Yude fof, kañum e Samari haa to leydi haaɗi. Caggal nde o haali ɗum o safa, ɓe ndewnimo gite haa ruldi suuɗi mbo. Ɗo ɓe puttini asmaan o gite ɗo, tawi omo safe, worɓe ɗiɗo ɓorniɓe ko ranwi ngari ndari e sara maɓɓe mbiɓe, Galile naaɓe, holi sababu oɗon ndaro ɗo, oɗon ƴeewa asmaan o? O Yesu cafaaɗo e hakkunde mon, artirta ko no njiruɗon ina yaha dow asmaan ni. Ko noon jomiraɗo Yesu safira rutti galle Allah baaba mum to ummino to. Dutugol makko dow asmaan wondina e darje no feewi. Almuɓe ɓe fof ko seedeji nde o safetano nde. Joni dey ɓe ngandi ko Yesu gondunoɗe e maɓɓe hakke duuɓi tati o, ko kañum tigi woni almasihu mo annabaaɓe ɓe kaburno o. Gila e jibinede makko, haa e maayde makko, haa e gurtugol makko, haa e cafugol makko, Yesu mo Nasaret timminino kala ko annabaaɓe ɓe kaburno ko fayti e mum. O safaama no annabi Dawud habirno ɗum e jabuuri ni. Ko ɗum waɗi bindi ɗi mbi, caggal nde jomiraɗo Yesu haalde almuɓe mum ɗum safa fayde dow asmaan jooɗi ñaamo Allah. Yesu nana dow asmaan jooɗi ñaamo Allah, ina tiimi e tagoore kala. Jangen kadi ko faati e ɗum. Bindi ɗi mbi, Allah haaldiri e men ko ɓiɗɗo mbo waɗi don huunde fof, mbo tagiri huunde fof o. Koye makko njiyeten jalbeende darje Allah, ko kanko jogii sifa Allah, tamburi huunde fof sembe konngol makko. Caggal nde o timmini laɓɓingol bakkatuuji, o jooɗi ko dow asmaan ñaama jom mawngu o. Kono kanko Yesu, caggal nde o yettini sadaka gooto ngam mumtude bakkatuuji, o jooɗi ñaamo Allah haa abada, omo fada hankadi haa añɓe makko mbaɗee pawirgal njaaɓurdi makko. Ko ɗeen baawɗe cembulinɗe Allah wurtinir almasihu o e hakkunde maayɓe, o joƴƴini ɗum ñaamo makko dow asmaan, ɗo jimni ɗum to woɗɗi e dow denndaangal ko woodi laamuuji e baawɗe e kala innde waawndi inneede hannde e janngo fof. O sakki huunde fof e les njaaɓurdi makko kanko almasihu o. O rokkimo wonde hoore dental gonɗinɓe jimɓe fof nde. Hono no janngirɗen ɗum naane ni, caggal nde o safa, maleykaaji ɗiɗi peeñani almuɓe ɓe mbiɗumen, holi sababu oɗon ndaro ɗo, oɗon ƴeewa asmaan o? O Yesu cafaaɗo e hakkunde mon, artirta kono njiruɗon ina yaha dow asmaan ni. Bandiraaɓe heɗiiɓe, Yesu ma artu ñalawma gooto e hakkunde duule, o arda e darje e kaaddi baawɗe. On ñande ma gooto fof fawa e makko yitere, te ma yimɓe fof ngandu ko kanko woni mo Allah suɓi waɗi dandoowo e ñaawoowo aduna o. An keɗiiɗo hannde, andu kala mo mbaawɗa wonde e kala to mbaawɗa wonde, Allah wi ko yaa tuub bakkatuuji ma, ngarta e mum, te ngonɗina kabaaru moƴƴo paatuɗo e maayde Yesu almasihu e gurtugol mum. Annabaaɓe ɓe fof cettiima, kala gonɗinɗo kabaaru moƴƴo Yesu almasihu o, ma Allah yaafu ɗum bakkatuuji mum e innde makko, hesɗitinira ɓernde mum ruhu ceniiɗo o, rokka joomu mum jokkondirde e Allah haa abada. Sa gonɗini almasihu o, ma o ara e ma, o waɗa laamu makko e nder ɓernde ma. Allah ina waawi wayludema hannde, mbele ma jab o waɗa laamu makko e ɓernde ma. Allah neli e ma dandoowo baawɗo mumtude bakkatuuji ma. wat ma pewde yeso Allah. Ada wawi andude ma wondoye Allah aljanna. Kono sa wilsindima dandowo Allah neli o, ma on dandowo won nyaawoma. Ko dum bindi di kali nde di mbi. So jomiraade Yesu ummima dow asman, feñi nyande hen, ma o wonde malaikaaji makko cembulindi di, lewlewndu jeyngol taarombo. O feña ngam fawde kugal e be ganda Allah, be ndewata kabaru jomimen Yesu mojo. Kugal jogorgal fawede e mabbe ngal ko halkaare ha abada. Be ngoddine jomiraado o e darji mum e sembe mum. Dum yettato ko nyaade jomiraado o artoy ngam teddinede hakkunde senibe mum yebede hakkunde gongdinbe dum be fof. Bandiraabe, kongol Allahngol ina laabi bindi di mbi kala gongdinde kabaru mojo paytude e maayde makko e dow fengirde he wondude gurtugol makko ma dande. Kono kala mo gongdinani ma nyaawe. En jangine wonde Yesu rufi jiijam mum no sadak mom towo nyamande bakkat ma ha abadani. Kono jiijam dam Yesu rufan ma dam firtata hay hunde so tawi a gongdinani dam e bernde ma. Sabu bindi di mbi Allah yidi aduna o ha rokkir biyum bajjo o mbele kala gongdindu dum ina wasa halkade hebo ngurdam ha abada. Kono bo gongdinani mu fof gayni nyaawede sabu gongdinani indi bi Allah bajjo o. Konon sa gongdini kabaru Yesu almasihu mojo o ma adande kono sa gongdinani mbu ma a halko e nder bakkutuji ma. Ko dum woni kongol dandore ngol Allah jippinani bani adam en fof. Ko dum wadi Yesu yamirde almu'min wiidumen mi rokkama kala bawde dow asman e dow leydi nden non charode e aduna he mbatton lejjidi fof no potiri almu'bam. Bandiraabe, ko adi eden bayndira njangen ko fayti e Yesu almasihu bindi di mbi kanko Yesu joginodo sifa Allah o fodanaaki fodde e Allah kono o boori kanko e hore makko o jetti sifa maccudo o wonti neddo. Caggal nde o jetti mbaydi neddo o yankini o dofti ha o mayi dow fengirde. Ko dum wadi Allah suutimo ha o towi rokkimo inde burndi inde fof mbela e inde makko kanko Yesu koppi fof ina ndiccho dow asman dow leydi e les leydi fof kadi mbela demde fof ina kirlito mbiya Yesu almasihu ko jomiraado Allah baba o teddine. Dum non bandiraabe ko do kaadaten hande e yewtere men arore so Allah jabi ma en jokku ha njien no Allah tellinir ruuhu cenido o mbela ina hode bernde kala gongdindo ko Yesu almasihu woni dandow mum woni joomum. Yo mojjere Allah won e mon kadi miccudo no mojji e ko malaikaaji di mbino almubbe ko di mbi o Yesu cafaade hakkunde mon artirto ko no jirudon ina yahdo asman ni.